Kashugan
Twisper Kamwana Kakumawa
Records.
No.
My baby, I love you.
Kashugan in the house.
My baby, I need
the braids.
Inekusi aiwawe boza zini ngakwanis. Inekusi aiwawe boza zini ngakwanis. Awe boza zini ngakwanis. Cause I love you.
Wama kamba tu love kuripe na ipeza kuriwe. Baby, diwe chalo changa. Nza kukonda kuseni muzuba na usiku. Kozi ndiwe ni makonda. Sini za kuzonda. Elo ndiwe ni mafunda moyo wanga. Baby,
shikundi na kupasa osachita ila panja. Baby,
inekusi aiwawe boza zini ngakwanis. Inekusi aiwawe boza zini ngakwanisi. Awe boza zini ngakwanis. Cause I love you.
Kela kuseni na musu wa baby. Me I love you.
My baby I love you.
Nilina love yako. Nilichenda love yako. Nilina love yako. Nilichenda love yako. Baby. Olo wakambe. Awe boza sininga kusie. Mtima wanga nina pasa weo. Shikondi changa nina pasa weo. Never leave you. Never leave you. My baby,
inekusi aiwawe boza zini ngakwanis. Inekusi aiwawe boza zini ngakwanis. Awe boza zini ngakwanis. Cause I love you.
Chukila kuseni na musu wa baby.
I love you, my baby. I'll never leave you. I'll be with you for the rest of my life. Cause I love you, my baby. I'll never leave you. I'll be with you for the rest of my life.
Sun on the deck.